mhlaba ndikwenzeni na isizungu sihlala ngam mna ndiqhele ukuhlala nawe and now you're far away. My heart is just longing for you nixesha nangokwalifu mna ndiqhele ukuhlala nawe and now you're far away.
Thank you.